mukwano tunula keno tulabe pame tondaga busungu
bitale
labalaba omwana alinga malayika nkole ncyanga ndabye njagana mugambe kyemulowoleza naye mujyane nesoni omanye abayaye babyonuna zabafere balavu bantama abayaye babyonuna kati buli omalabika nga mulimba kati mugambe ntya nti nkumatidde mugambe ntya nti onsensidde kyomisinga
emuntu nganso mukulu mula
I wanna
show you love because I got to lie.
You're missing out. Kubanze wenkulaba ekyobulungi mazima wasukuluma ate nga omutima gwangambye tibasajja banja bakubulugala banze kale nempulira okunyolwa nensalawo mazima nkutuukirire kugambe onyambe onkwaseemu nange ntwaze onyambe ontase onkwase ku bulungi bwobaolabe tosaana kukaaba tosaana kunyiiga mwana muwala ekyo kimanye bwe kiri katonda mugezi eyakutonda bwatyo kafesika kalungi tekalina kunyiiga sabompe onkwase twanseemu nange olabe njagalonze gye mu bano bebi bafalalala abatalina laavu
bawalala
njagala onkwaseemu mbe nga nze kulabirira kulaga omukwano nga tojuwira nabalala beibe
Chomisinga emuntu nganze majiwa mulai
I wanna show you
love because I got to lie.
Chomisinga
emuntu nganze mukulu mulai.
Chomisinga
emuntu nganze majiwa mulai.
I wanna show you
love because I got to lie.
Chomisinga
emuntu nganze mukulu
kwatako ebyeyalanyala teweralikirira zendi muntu omuntu omukwata mpola ate omukozi bebi nja kukolerera nkwagala yensonga nkutukiridde tonyima time tonyima kadde kubanga bogaana yena omutima gwange
genda kubeerawo nga nkaaba kale maama kale maama omanyi
olaba otyanganza kuyombera kunyakugamba edobozi nekanamula olaba otyanganza
kulwanira
kunyakukateko ekikone
nesumulula
kyomisinga
emuntu nganze mukulu mula
kyomisinga
emuntu nganze majiwa mula
majiwa mula mukulu mula
I wanna show you love because I got to lie.
I wanna show you love kyomisinga
emuntu nganze mukulu mula
I wanna show you
love because I got to love.
Chomisinga Kenzo Naizo Mapo Productions Kenzo Naizo I'm a hitmaker Kano Se Big talent for real.